Manze usituangushe kwa hii deal, sawa?
You guys ever have angusha deal? Sisi angusha, thanks mazeko kwa kuni trust. In fact, Sato, what are you guys doing, Sato? Sikuja my deal, sikuja ni kwangu. Mtoto mnyama.
Sawa.
Kipati tu, kibabiki, pulipati, pulipati, pulipati.
Hey, unapuli kwa nyumba.
Ujia kuja kwangu?
Zii.
Last year. Jemo, ni Jemo alikuja kwangu.
Shemski. Nameless.
Mwanabuja.
Cheza chakacha, za zingine ugali sukuma wiki, za zingine twakula mabaga, za zingine naka kwa economy, za zingine ni business class, za zingine kikombe ya uji, za zingine shopi kwa glass. Cheza chakacha, za zingine ugali sukuma wiki, za zingine twakula mabaga, za zingine naka kwa economy, za zingine ni business class, za zingine kikombe ya uji, za zingine shopi kwa glass. Twapata baraka ya kufurahia. Sometime I'm low, sometime I'm high, sometime I'm getting a blessing from the man in the sky.
Weka mtongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza iwe. Hapa siri sini sindo siri ya kukuamsha punguze uze. Mtongojo chini chakumpa mpe, chini chini punguza uwe. Hapa siri sini sindo siri ya kukuamsha punguze uze.
Sometimes we are serious, sometimes we are serious, sometimes we are serious, sometimes we are serious.